Katikkiro Charles Peter Mayiga asomozeza ebitongole ebikwatibwako obwenkanya omuli kkooti, poliisi, ofiisa ssaabawaabi n'ebirala bakozesa omusango gwa Christopher Okello Onyumu ng'ekyokulabirako mu kwanguyako okuwa obwenkanya n'okufugisa n'okugusa emisango gireme kkandaaliriranga nnyo. Ekya Mayiga agamba nti enkwata y'omusango gwa Okello Onyumu yalaze nti okunoonyereza obwe usinga kwanguwa ne kkooti n'esalawo okuwulira omusango ne guggwa byankizo nnyo mu kukendeeza okwetuma okw'emisango ekikosezza abawera n'okusanyalaza emirimu. Katikkiro yabadde ayogerako eri olukiiko lwa Buganda wali e Bulange Mmengo.
Christopher Okello eyatemula amabujje nsaasira nnyo abazadde b'abaana, nsaasira nnyo n'abasomesa ab'essomero baita Maranatha. Ekikangabwa baamusalidde gwa kumanyikibwa kalabba gwa musemuzi, naye ekikulu ekirimu ekkooti kusukubirira nazo zisale mangu emisango. Okukungaanya obujulizi lwaki kirwawo nekiremesa emisango okuggwa? Singa emisango gyonna giwulira mangu, tewandibaddeyo na bino bya kutwalira amateeka mu ngalo, kubanga omumenyi w'amateeka bwa bantu babya ne bamukwata ne bamwettira kubanga batya nti banaamutwala mu makooti tebajja kumuwozesa musango gukomekkerezebwe. Kale kitalo nnyo tugumya ab'enganda n'ab'emikwano naye n'abasomesa n'ab'ekitundu olw'ekikanga bwekyo.